conversar.
Mavuvo Magic Finger.
Unashtakiwa vani wa vina. Unashtakiwa kwa kosa la kukamata madawa ya kulevya aina ya bangi. Una kipi cha kujitetea?
Dada wewe, mama wewe, dada wewe, mama, dada wewe, mama wewe, dada wewe, mama. Tatizo pusha, nilienda kwa pusha, yalo nikuta noma, paka hapa unaniona. Tatizo pusha, nilienda kwa pusha, yalo nikuta noma, paka hapa unaniona. Na tumba, tumba, walai, walai, ona nasidi pageo. Tumba, tumba, walai, walai, nisaidi mweshimiwa. Tumba, tumba, walai, walai, ona nasidi pageo. Tumba, tumba, walai, walai, nisaidi mweshimiwa. Ah.
Kili kupeleka nini kwa pusha?
Kutuliza hisia, maana yanizidi mawazo, nimeachiwa familia na Facebook ndo chanzo, na nilitoka naye mara moja tu, kutrendi naye siku ya siku, kuile kuleti naye na mimba juu, ila miaka sikuelewa mapose naye kamista blue, ukisema I love you ya I love you too. Mungu naye akanishushwa shuu, mwenye demo kanifumania.
Hapo mkagombana eh?
Hapana.
Wala mjapigana?
Mimi aku
kot kot kot. Ebu heshimu ni mahakama bwana. Mshtakiwa endelea.
Ta, mina rishma tuka jana, ndo nikamfata pusha, pusha, nikamwambia washa, washa, nile kupiga starter, polisi wakanikamata. Nikamfata pusha, pusha, nikamwambia washa, washa, nile kupiga starter, polisi wakanikamata noma. Mwite pusha, mwite.
Kijana heshima kama, pusha ndo nani sasa?
Tatizo pusha, nilienda kwa pusha, yalo nikuta noma, paka hapa unaniona. Tatizo pusha, nilienda kwa pusha, yalo nikuta noma, paka hapa unaniona. Tumba, tumba, walai, walai, ona nasidi panya. Tumba, tumba, walai, walai, nisaidi mweshimiwa. Tumba, tumba, walai, walai, ona nasidi panya. Tumba, tumba, walai, walai, nisaidi mweshimiwa. Ah.
Kifungu namba 29, CC namba 198. Mshtakiwa dhamana yako iko wazi, una yote wa kukudhamini.
Ah, tazame kulia, tazame kushoto, anaisi kuamini. Namfuta bubali, bubali wa Magomeni. Akiwa amejinamia, mara nantazama mimi.
Kakaratasi zanta, nimekuja kukudhamini.
Nilichoka,
usichoke,
Mungu ilinisha,
usikushe,
yote lilidondoka,
usilie,
alinisikitisha.
Pole sana.
Nilichoka, Mungu ilinisha, chozi lilidondoka, maana ilinisikitisha sana. Noma. Nani, nani, nae,
nani,
anamwona kama bubali.
Nani,
nani, nani,
respect is support and chimbi.
Nani?
Chimbi nae wana trendi. Atarasi wa wapo boys na uswege wa Arizona.
Wana trendi.
Wapi mwana kuchoko tupesi na mwana mkagona.
Wana trendi.
Wakaso b-boy na jumu kama na waona.
Wana trendi.
Skobengo kicheko dogo tosi na kantona.
Wana trendi.
Chegwe bara.
Wana trendi.
Wachampioni tampela.
Wana trendi.
Utawala.
Wana trendy.
Sanga na masiara.
Wana trendy.
Chedox baba muri.
Wana trendy.
Na mwanangu baba imla.
Wana trendy.
Msonoki baba zaina.
Wana trendy.
Yomba mama baba amina.
Wana trendy.
Baba duri.
Madura baba
wana trending
adui roho saba
wana trending
cheto mazuna
wana trending
ndio wa miambi
wana trending
wanangu ni
wana trending
shemdo
wana trending
wani hapo mwisho 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 kabisa
mix by my mentor
mwisho.